Yewe baningi be mchela bani Uti mina ngewe nkile nao Bonke behluleka Uthando lwethu Yewe baningi be mchela bani Uti mina ngewe nkile nao Bonke behluleka Uthando lwethu
Tando